Mu mawulire amalala gavumenti ekubiriziddwa okugenda maaso n'okusiga ensimbi mu nteekateeka ezirwanyisa Mukenenya ereme kwemalira ku mpiso ey'emyezi omukaaga eyaleeteddwa eziyiza akawuka akaleeta Mukenenya. Kiddidde okunoonyereza okukoleddwa ebitongole binnakyewa ebigenzeeko mu bitundu ebiwangaliramu abantu abali mu katyabaga kukwatibwa Mukenenya ne bizuula nti eddagala n'enteekateeka endala eziziyiza Mukenenya nzibu okufuna. Kakati bano banokoddeyo enteekateeka y'eddagala erya PrEP eriziyiza omuntu okufuna akawuka nga limiribwa omuntu aneegattana munne ne bagamba nti zibwa okufuna mu malwaliro. Akulira ekitongole kya Center for Women Justice Uganda Immaculate Owoomugisha ategeeza nti yadde gavumenti esiga ensimbi mu ddagala ery'empiso eryakaleetebwa kya nsonga n'enteekateeka ezibaddewo obutazisuula muguluka. Kakati Owoomugisha enteekateeka eno agirambuludde bw'ati.
Ate nga tumanyi gavumenti ennaku zino eri kuteekateekana engeri z'okulaba nti empiso gye bakuba emyezi mukaaga omuntu n'agifuna nga taneegatta n'obeera naye omubiri emyezi mukaaga esente bali kuziteekamu nnyingi nti abantu bafuna eyo empiso. Ate nga tukisanyukidde nnyo naye kye tusaba ng'empiso bw'ejja abantu ne bagenda ogifuna n'ebirala nga kondomu n'ezo empeke ze bamira zisigale nga zikyaliwo kubanga ffe ng'abakyala tugamba nti omukyala alina okuddembe okunoonya buli kyayagala ekimwanguyirwa okukozesa especially bano abakyala abase banneekolera gyange. Tukuba omulanga eri wa gavumenti nti ebye tuludde nga tukozesa esigale ng'ekyateekamu ensimbi.
Oyo Immaculate Owoomugisha akulira Center for Women Justice Uganda.